ley mali wulare beydireke fa ko yaata degree ngaji tati toboji utireke fa ko yaata noga e tati le temedere le dubi debbe e sappo cakitiidi di yoro tulle jaarendi toboji njoloji beydike wadde batte waytagol wattu en wondi e wadde tidallaaji bangal golle kesse e deejire leedindi himbe e ngala bawde wonbe torraaji mudum buri hewtaade fuddu rewbe buri ko saabi rewbe kanyen ko buri hewde fu ardibe bangal demal haybugol ndiyam daranade ngure le galle ji golleji mudde nyande Allah gardo fu beydude hebude tidallaaji fewde e di tidallaaji innirabe ana gondi e dartude fabi rewbe pabe ana bama dabereji ittudebe jande lekkol dum ana buyta welgol mabbe hore bangal hebude nafaji yogaji le ngurdam mabbe Rafi Patal hakkunde debbo e gorko bangal hebugol leydi nadu hebugol nyamandeji hedde bankingaaji e rafi hokkudebe haala le bamgol dabareji ana buyta hokkudebe hakkilaaji kesi e yirwere bangal dabareji wawtugol wattu kadon andina rewbe kanyum buri daranade bangal wailtagol wattu e mbay laataade huminibe daranade sanne no tidallaaji wotugol wattu hebirete darande mabbe ana mawni sanne ana wawi wadde fa tagguji kesi bame le galleji be darano du bangal jande sukaabe do kabaru hawalu ko sakiti joni dun Nations Unies bame windande bangal potal hakkunde debbo e gorko do habugol tidallaaji ngadoji e wailtagol wattu
min dun mi reyidi daranade e le wailtagol wakkati